manje sewumdala ungaphambi ubuhle bomhlaba ukhohlwe abafazi notshwala ukhumbule imvelaphi yakho isebenzele ekhaya
Ulama counter uyazi akhesha uma ufuna imithi